omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bw'abadde ng'agenda maaso n'okunoonya akalulu mu bitundu ebya Ankole mu disitulikiti y'e Rwampala, ono akubirizza abantu baayo okwongera okukuuma entobazi zibayambe mu kufukirira ebirime byabwe bayite mu kaseera ak'ekyeya ky'omusana ate nga n'ebirime byabwe bisigala byeyagala bulungi. Pulezidenti Museveni bino abyogedde bw'abadde ng'awenja akalulu mu lukungaana lw'akubye mu kisaawe ekya Bujenje Playground nga ono abadde awerekeddwako mukyala we era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataha Museveni. Minisita Kataha Museveni yasoose okwogera eri enkuyanja y'abantu abadde bakungaanidde mu kisaawe kino era n'abasaba okuwagira NRM ate n'okujja mu bungi ku lunaku olw'okulonda bagende mu maaso n'okulonda bba era pulezidenti wa Uganda ayongere okulembera Uganda n'okukuuma ebyo bikoleddwa. Abasabye okwongera okujjumbira enkulaakulana gavumenti gy'etaddewo okwongera okwekulaakulanya. Ye amyuka ssentebe wa NRM mu kitundu ekya Western Region Jonadi Asiimwe asabye Pulezidenti Museveni okuyambako abantu b'e Rwampala okubafunirayo ebyuma ebigenda okubayambako mu kufukirira ebirime byabwe awo nno emirimu gye bakola gitambule bukwakku nga mpaawo kibalobera kufuna nsimbi ezo zibayayaanira.
Okurora obuvuyo omukalulu akagarukawo. Rwampara is a very good place and we are very happy that you love His Excellency and you love the party. I would wish to take this chance because I don't want also talk about the production. Rwampara is a good area for agriculture. I would wish His Excellency also to add onto the irrigation programs in Rwampara, because I have discovered there are many people planting coffee and it is really contributing to our development in Ntungamo where we are having that factory. We need a lot of coffee to sustain the factory. Then I think it is better the structural leadership at the district to continue lobbying for the irrigation so that you can have the continuous production of coffee to serve our Ntungamo industry and then serve the country. Allow me invite our
President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asuubizza ng'enteekateeka y'okufukirira bwegenda okusibwamu amaanyi era n'asaba abantu beno okukuuma entobazi nga beewala okuzikoleramu ebintu ebiyinza okuziviirako okukala amazzi gonna ne gaggwamu. Pulezidenti era asinzidde mu bitundu bino n'alagira omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Mole Asiimwe ng'ono yawangulwa mu kamyufu ak'ekibiina kyokka ate ne yeesimba okuba nnamunigina amulagidde okudda ku bbali alekere Anna Kansiime eyawangula bendera y'ekibiina avuganye mu kaabonna mu 2026 era asabye bonna abaawangulwa mu kamyufu nga balina obutale bumativu okumutwalira ensonga zaabwe alabike nga zikolwako era zimulungulwe. Eyo nga tuvuddeyo abakulembeze b'ekibiina kya NRM ku lukiiko olufuzi olwa Central Executive Committee mu bitundu bya Buganda basazeewo okwegatta ku bannaabwe ab'ebbendobendo ya Ankole okwongera amaanyi mu kusaggulira Pulezidenti Museveni obuwagizi mu bitundu bino ebya Ankole. Pulezidenti Museveni akalulu ng'agenda mu maaso n'okukawenja atuuseeko ne mu kibuga eky'Embalala era nga n'abeeno nabo abafalaasidde okwongera okulonda NRM buli we bagiraba okubeera ddala ku mutendera gw'obukulembeze bw'eggwanga awamu n'emitendera egiddirira wansi. Wabula ssente abakulembeze ba NRM mu Buganda nga bakulembeddwa amyuka ssentebe wa NRM mu Kampala Salim Uhuru bano bategeezezza nti bagenda kwewaayo okukola ekisoboka kyonna okulaba nga Pulezidenti Museveni awangula ku buli mutendera gwonna na mu buli kitundu kyonna awo nno agende mu maaso n'okulembera Uganda ng'aweereddwa omukisa omulala okuva mu bannayuganda.
Ku luno kye tusazeewo kalulu kye twasazeewo kunjukunju twagala namba ze zeeyongere nga 15 bantu bajjaguza bujaguza ejakwebaza ne midiya abasinga baade baroza AI NC AI njia kwebaza media kulaga ukakasa abantu mbacha akiriza muhizi excellence Yoweri Kaguta Museveni zembalize Kampala Kampala buli mtu alinze Kampala nange ndi muji incharge mu Kampala tubalinze Kampala kuruno twagala kujediza Kampala.
Ombaka wa government mu district ya Rwampala Harriet Nakamia ategezeza nti obuwagizi bwa President Museveni bonna obulabu wako buva ku birungi byakoledde ekitundu kyabwe omuli okuzimba amasomero, enguudo, amalwaliro n'ebintu ebirala era ng'ono ategezeza nti kibakakatako okumukungira obuwagizi okulaba ng'akalulu ka 2026 nako akawuuta buva era nga bano bagamba nti bamativu nti 2026 kukatali jiria President Museveni yandida mbuyinza
kuranda bako teki dagei nizu tuina ebyo kukuma esho kula virako polisi za nanje minu kajyo na jimeri nina masumero ga primary Rwampare minu kabili mwenda jina primary zi elusuka mwemu esina zwa jina primary zi satu biri botu kenda kusokendo school ama gombo rago naga inasokendo school za government botu kwa constitution is kuanga polisi za manji constitution sabere ne technical school sinu rio vya mikono Rwampatuna kutuwese zibiri kutuwese mwe ina masogeli ya mikono habiri kare ina tumurorimu so ruba manki ya liyo kumasike kukamiduwa munga Rwampara vila vika wogenda kuyobula mu polisa ya manki ya gombole belende na ili center 3 ama gombole gonaga ili center 3 wabula simwe churabu mwesho mmarwari lago abasawi wabula koku